Elesibili lidlalwa ngumfana uIsaac Madelwa ngomtshingo owenziwa nguye lithi isiqomqomo.
Thank you.